madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxaana garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere kulan socday saacado uu kula qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan. Mas'uuliyiintan ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada arrimaha bini'aadnimada deegaanada maamulka Hirshabeelle, waxaana ugu horreyn goobta hadalka jeediyey wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan.
We're very pleased to be here in Jowhar today. We have come to discuss with the president and his ministers and other advisors.
Abin ugu faraxsanahay inaan imaanno magaalada Jowhar si aan uga wada hadalno madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo golaha wasiirada taageerada ay qaramada midoobay siiso maamulka Hirshabeelle. Hirshabeelle waa maamulka ugu da'da yar ee ka midka ah maamulada qaybta ka ah nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo la unkay 2016. Waa ognahay horumar si uu u gaaro maamulkan waxa uu u baahan yahay taageero mugle. Xafiisyada qaramada midoobay ee Soomaaliyana waxa ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan Hirshabeelle.
Flooding has also impacted development efforts. In that regard, the UN Food and Agriculture Organization
dib u dhaca deegaanada Hirshabeelle waxa ugu wacan fatahaadaha ku soo laalaabtay labada gobo oo saameyn ku yeeshay horumarka deegaanka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa waxay tilmaamtay in 13 goobood oo ay fatahaaduhu ka iman jireen ay hadda markaa ku hawlan yihiin sidii wax looga qaban lahaa, 4 ka mid ahna la soo gabagabeeyay xilligan.
The UN family in Somalia looks forward to working together with you and your team.
Hay'adaha qaramada midoobay waxa ay mar walba diyaar u yihiin in ay si wanaagsan ula shaqeeyaan maamulkaaga iyo shacabka Hirshabeelle, oo aan u rajaynayno in ay horumar ballaaran ka gaaraan noloshooda sanadka 2022 iyo sanadada xiga. Wa mahadsantihiin.
As it grows and develops in 2021 and beyond. Thank you, sir.
Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa sheegay in ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay fatahaadaha wabiga Shabeelle iyo Ayaxa.
Waa arrimo badan aan ka hadalnay oo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaana Hirshabeelle. Hay'adaha aan ka hadalnay waxaa ka mid ah amniga dalka, gaar ahaan midka Hirshabeelle, arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka faraha badan oo ku haya ayaxu deegaankan, horumarinta guud ee deegaanka Hirshabeelle. Dhammaan waxyaalihii aan isugu nimidna waa isla fahanay in wax badan ay nagala qabto UN-ku deegaanada Hirshabeelle dhibaatooyinka ka jiro, iyo guud ahaan howlihii aan isugu nimiday waa isla qaadanay meel fiican ayaana wax isla dhignay. Waan uga mahad celinaynaa safarkooda, aad ayaan u soo dhoweynaynaa, waana rajaynaynaa in wada shaqayntu ay sii wanaagsanaato, horana loo socdo, lagana shaqeeyo guud ahaan danaha Soomaaliya, gaar ahaana midda Hirshabeelle.
Socdaalkan uu James Wan ku soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa qayb ka ah socdaalo uu ku soo maray dhammaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka.